Fatalk Music.
Medicine Selector.
Badman Cruising. Chess Gang. Check it out, yo.
Oh Lord, have a mercy. Safi misi na tetesi. Ila wanafuta jezi.
So me go so dead.
Kasamata waniwezi. Duduli na boku janga. Mashetani ya shapanda. Kaja uno la kitanga. Kipala miwo kwa kitanda. Oya kame kuja geto.
Oya masela.
Oya masela.
Oya masela.
Kamelegea kame seto.
Oya masela.
Oya masela.
Oya masela.
Oya kishita yenyewe. Kishika penyewe. Mashaleta toto zinywe na zisaze. Minatoa hela kwenye pocket. Nole gay inachomua socket. Hive hive nive leave a socket. One black boy freaking socket. Totele wanangu jama nteteme. Hiyo mipanga yenu miteteme. Navo nilegeza hacha niseme. Hiyo mineli sija mwaga mimi. Oya kame kuja geto.
Oya masela.
Oya masela.
Oya masela.
Kamelegea kame seto.
Oya masela.
Oya masela.
Oya masela.
Umejifanya umesanda, ukutaka legea. Acha kuwa pretenda, ujui leo sijapenda. Umenitoa majasho sana, mama kumbe ukulegea. Basi watoto, majento, warembo, masingo, wadeto, msoto, wamkongoto, madento. Watoto, majento, warembo, masingo, wadeto. Soto, wamkongoto.
Original snapper, whoever is gonna shoot a boy from them, yes. Yo, Badman.